Amakhosi esibili sahluko 9 verse 1. U-Elisha umprofeti wabiza enye amadodana abaprofeti wathi kuyo, "Khwica uphathe lomfuma amafutha esandleni sakho uye eRamoti Gileyadi."
Verse 2. Ekufikeni kwakho khona, wofuna uJehu ndodana kaJoshafati kaNimishi, ungene umsukumise phakathi kwabafowabo, umyise ekamerweni elingaphakathi. Verse 3. Bese uthatha umfuma wamafutha uwathela ekhanda lakhe uthi, "Usho kanje uJehova uthi, ngikugcobile ube inkosi kwa-Israyeli," bese uvula umnyango ubaleke ungalibali. Verse 4. Yayisiyamba leyo nsizwa, insizwa engumprofethi yaya eRamoti Gileyadi. Verse 5. Ekufikeni kwayo bheka induna zempi zazihlezi, yathi, "Nginendaba kuwe nduna." Wathi uJehu, "Kubani phakathi kwethu sonke na?" Yathi, "Ke kuwena nduna." Verse 6. Yasuma yangena endlini yathela amafutha ekhanda lakhe yathi kuye, "Usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, ngikugcobile ube inkosi yabantu bakaJehova kwa-Israyeli." Verse 7. Uyakuchisa indlu ka-Ahabi inkosi yakho ukuba ngiphindisele igazi lezinceku zami abaprofethi negazi lezinceku zonke zikaJehova esandleni sika-Izabheli. Verse 8. Yonke indlu ka-Ahabi iyakubhubha, ngiyakunquma ku-Ahabi wonke umlisa omncane nomkhulu. Verse 9. Ngiyakwenza indlu ka-Ahabi ibe njengendlu kaJerobowamu indodana kaNebati, nanjengendlu kaBhahasha indodana ka-Ahiya.
Verse 10. Izinja ziyakumudla u-Izabheli esiqeshini sezwe laseJizreyeli. Akukubakho muntu wokumbela, yayisivula umnyango yabaleka. Verse 11. UJehu waphumela ezincikwini zenkosi yakhe, enye yathi kuye, "Konke kusalungile na? Luzeleni lolo hlanya kuwena na?" Wathi kuzo, "Nina niyamazi lo muntu nakukhulumileyo."
Verse 12. Kepha zathi amanga, "Ake usitshele," wayesethi, "Wakhuluma kimi ukuthi nokuthi ethi, usho kanje uJehova uthi, sengikugcobile ube inkosi kwa-Israyeli." Verse 13. Zase zisheshe zathatha kwaba yileyo naleyo ngubo yayo, zazibeka phansi kwakhe esikhweleni, zabetha icilongo zathi, "UJehu uyinkosi." Verse 14. UJehu indodana kaJoshafati kaNimishi wamenzela ugobo Joramu. UJoramu wayelinda eRamoti Gileyadi yena na wonke u-Israyeli ngenxa kaHazayeli inkosi yase-Aramu. Verse 15. Kepha inkosi uJoramu yayibuyele eJizreyeli ukuba yelashwe emanxebeni ayo eyayilinywaze wona ngama-Aramu ekulweni kwawo noHazayeli inkosi yase-Aramu. UJehu wathi, "Uma kungumqondo wenu lokhu, makungabaleki muntu aphume emzini aye ukubika eJizreyeli." Verse 16.
UJehu wayeswela inqola waya eJizreyeli ngokuba uJoramu wayelele lapho. U-Ahaziya inkosi yakwaJuda wayehlele ukumbona uJoramu.
Verse 17. Umlindi owayeme emboshongweni waseJizreyeli wabona iviyo likaJehu lisafika, wathi, "Ngibona iviyo." UJoramu wathi, "Zithathelo oyasho umthume ukubahlangabeza ngokuthi kusahleziwe kahle na." Verse 18. Owehashi wayesehamba kumhlangabeza wathi, "Isho kanje inkosi ithi, kusahleziwe kahle na?" UJehu wathi, "Unandabani okuhlala kahle na? Buyelani emva kwami." Wayesebika umlindi ethi, "Isithunywa safika kubo kepha asibuyanga." Verse 19. Wayesethuma owehashi wesibili owaya kubo wathi, "Isho kanje inkosi ithi, kusahlezwe kahle na?" Wathi uJehu, "Unandabani okuhlala kahle na? Buyela emva kwami." Verse 20. Umlindi wabika wathi, sifikile kubo kepha asibuyi. Ukuqhuba kufana nokuqhuba kukaJehu indodana kaNimishi, ngokuba uqhuba kungathi uyahlanya. Verse 21. Wayesethu Joramu, bophela, babophela ke inqola yakhe, uJoramu inkosi yakwa-Israyeli no-Ahaziya inkosi yakwaJuda baphuma. Kwaba yilona longa inqola yakhe, baphuma kumhlangabeza uJehu, bamfumana esiqeshini sezwe likaNaboti waseJizeyeli. Verse 22. Kwathi uJoramu esembonile uJehu wathi, kusahlezwe kahle, Jehu na? Wathi, ukuhlala kahle kuni, kusekuningi ukufeba nokulumba kukanyoko Isabel na? Verse 23. UJoramu wayesephenduka, wabaleka wathi kuAhaziya, ngugobe uAhaziya. Verse 24.
UJehu wayesentsala umtsalo ngamandla akhe onke, wamcibishela uJoramu phakathi kwamahlombe akhe, umcibisho lo waphuma ngasenhlizweni yakhe, wawela phansi enqoleni yakhe.
Verse 25. Wayesethi kuBidigari induna yakhe, mthathe umtshinge esiqeshini sezwe likaNaboti waseJizeyeli, ngokuba khumbula ukuthi lapho mina nawe sasigibela sobabili emva kukaHabu uyise uJehova wamthwesa lolu daba. Verse 26. Lokuthi, impela ngibone izolo igazi likaNaboti negazi lamadodana akhe, usho uJehova. Ngiza kuphindisela kulesiqephu, usho uJehova. Ngalokho, mthathe umtshinge kulesiqephu njengezwi likaJehova. Verse 27. Ahaziya inkosi yakwaJuda esebone loko, wabaleka ngendlela yendlu yasensimini, kepha uJehu wamlandela wathi, mbulaleni naye enqoleni yakhe. Benze njalo-ke ngasemangweni waseguro ngaseJibileyamu, wabalekela eMegido wafela khona. Verse 28. Izinceku zakhe zamyisa ngenqola eJerusalema, zambela ethuneni lakhe kanye nawoyise emzini kaDavide. Verse 29. Ngonyaka weshumi naye kaJoramu indodana ka-Ahabi, u-Ahaziya waba inkosi kwaJuda. Verse 30. UJehu esefikile eJizeyeli, u-Isabheli wakuzwa, wagqaba amehlo akhe, wahlobisa ikhanda lakhe, walunguza efasteleni. Verse 31. UJehu esengene esangweni wathi, kusahlezwe kahle wena Zimri, mbulali wenkosi yakho na? Verse 32. Waphakamisela ubuso bakhe ngasefasteleni wathi, ubani onami na, ngubani? Kwase kulunguza kuye ezinduna ezimbili noma ezintathu. Verse 33.
Wathi, mphonseni phansi, zamphonsa, igazi lakhe lasaphazeka odongeni nasemashini, wamnyathela phansi kwezinyawo zakhe.
Verse 34. Wangena, wadla, waphuza, wayesethi, mbhekeni lo mqalekisi wakazi, nimbele ngokuba uyindodakazi yenkosi. Verse 35. Baya kumbela kepha abamfumananga lutho kuye kuphela inhloko nezinyawo nezintende zezandla. Verse 36. Babuya bamtshela wathi, nanti izwi likaJehova walikhuluma ngesandla senceku yakhe u-Eliya waseThishibi ethi, esiqeshini sezwe laseJizeyeli izinja ziyakuyidla inyama ka-Isabheli. Verse 37. Isidumbu sika-Isabheli siyakuba njengomquba ebusweni bomhlaba esiqeshini sezwe laseJizeyeli, ukuba bangasho ukuthi nangu Isabheli.